Let me talk to somebody right now.
Kikwete kiongozi wa taifa langu, nchi yetu bado tete, huu mtazamo wangu. Aliahidi maisha bora kwa kila Mtanzania, japo uchumi umedorola, mateso ametuzidia. Umeme wimbo wa taifa, tumegoma kuimba. Swahili na waishi marofu kikatika vita Simba. Hongera kwa barabara na shule za kata pia, kwa kuongeza mishahara mafisadi kwa bania. Vyama pinzani asidharau, atumie mawazo yao. Umoja nguvu asisahau, na imani atapiga bao. Kuhusu mikopo, wanachuo wanateseka. Hapo vipi hapo, jitihada zingefanyika. Najua wengi washongea, mimi nakumbushia tu. Hospitali, zanati, kwa wingi ziongezeke. Watu wabaki, bora mjini wakateseke. Kila kitu kwa udili, achunge viongozi wake. Rizi, naongea na Rizi one. Okay, hey Rizi one. Alright, street noma kimenuka Rizi one. Ongea na mshua, we Rizi one. Reporti hizi usipu uze Rizi one. Naongea na Rizi one. Hey Rizi one. Atulindie mziki wetu, haki zetu tunaibiwa. Bungeni atuwekee watu, tumechoka dhulumiwa. Wanalalamika wajalipo mafao yao. Kazi kweli walichapa, nani afute machozi yao. Wabunge hawakai jimboni, mjini wameamia. Wasisahau kuna kampeni afanye mapema kwa shtua. Ugonjwa sio na tiba, tupeleke Loliondo. Wanaosaini tu mikataba mahakamani wapigwe nyundo. Michezo kajitahidi, huku kwetu anasifiwa. Aongeze juhudi, apunguze kulaumiwa. Ushikaji kwenye kazi ni sumu, tena ache kazini. Ifanye kazi usiku mpaka kukucha. Polisi, jeshi, vyombo muhimu, aboreshe makazi yao. Nani tutamlaumu wakionyesha sira zao? Madawa ya kulevya yanaua taifa la leo. Ni nani anayeingiza? Basi aweke mitandao. Rizi, naongea na Rizi one. Okay, hey Rizi one. Alright, street noma kimenuka Rizi one. Ongea na mshua, we Rizi one. Reporti hizi usipu uze Rizi one. Naongea na Rizi one. Hey Rizi one. Street noma kimenuka Rizi one. Okay, ongea na mshua,
let me slow down.
We Rizi one. Reporti hizi usipu uze Rizi one. Ulinzi shirikishi, kova kacheza kapele. Ya nyuma hayaishi, basi tugange ya mbele. Wakulima sisahau, japo kilimo bado kwanza. Viongozi wenye dharau wakanye wasije mponza. Dini na ukabila mkataze, hasiviruhusu. Tuzifuate zetu mila, maovu tusijitusu. Zimekuwa miladi, kila kona makanisa yanaongezeka tu idadi, labda dunia ndo inakwisha. Madiwani huku mtani wanajisahau, ahadi zao zipwe wane, wakumbushe yendo mdao. Mahakamani haki hakuna, wanafungwa bila hatia. Mwenye nacho ndo anapona, hivi ndivyo tunasikia. Ripoti hizi Rizi, please usipuuze, wanaelewa siku hizi. Hata kivipi uwachuzi, arobaini zake mwizi basi kui basi waze. Wananiitaga kizi, tusonge buti tukaze. Rizi,
naongea na Rizi one.
Okay,
hey Rizi one.
Alright,
street noma kimenuka Rizi one. Ongea na mshua, we Rizi one. Reporti hizi usipuuze Rizi one. Naongea na Rizi one. Hey Rizi one. Street noma kimenuka Rizi one.
Okay,
ongea na mshua.
Alright,
we Rizi one. Reporti hizi usipuuze Rizi one.
Bad City, what up?
Na do the jack reject.